wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka qoobatay shir ka saabsan aqoon isweydaarsi iyo wada tashiga istaraatiijiyada qaran ee horumarinta beero Soomaaliya oo ay ku qayb galeen wasaaradda beero ee dowladda federaalka Soomaaliya. Abdirashiid Maxamed Qaasim ayaa ismaha waaxda wax soo saarka ee wasaaradda beero dowladda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahiyay muhiimadda shirka iyo faa'iidada uu leeyahay beeraleyda iyo jaamacado.
Sida la socotaan labada maalmood la soo dhaafay waxaan soo wadnay wada tashiyo ku saabsan istaraatiijiyada horumarinta beeraha halkaan aanu nimid inaan wada tashiyo la yeelano danayaasha beeraha ee kala gudsan. Marka labadii maalmood la soo dhaafay waxaan lahayn kulan kala gudsan oo cid walba oo khuseysay aan la yeelanay. Maantana waxa weeye waxaan maraynaa maalintii gabagabada ahayd oo runtii aan rabnaa inaan wixii aan noo soo qabsoomay si guud in loo soo bandhigo insha Allah. Marka waxaan magaranaysaa mar labaad iyo mar saddexaad u mahadcelinayaa agaasimasiida iyo tiimkiisa iyo wasaaradda beeraha koonfur galbeed soo dhaweynta wanaagsaneyd iyo runtii magaranaysaa shaqadii wacaneedeena la qabteen.
Cabdullaahi Siidow, agaasimaha wasaaradda beero iyo waraabka koonfur galbeed, ayaa sheegay in wasaaradda iyo baaxadda beeraleyda koonfur galbeed isu muhiimad gooni ah leeyihiin shir kungeega Baydhabo ku furmay.
Maybe idin ka faraxsanahay runtii intigeega una hagunaanadahayna shir oo socday muddo saddex maalmood ah kaasiyti oo jeedis society dadaal oo wasaaradda beero federaalka iyo wadiikaas oo la hormariyay istaraatiijiyada oo beero ah si seen ku waraaytan shaqooyinkan may baa ku bilaawdeen federaalka may baa hadana ku shaqeeyaan sidii oo istiidada lan deerfaday oo wada tashi lan galiifaday istaraatiijiyada CEO oo naqada toolan dhanyo oo dad ku dhawmay la raayis contribution shayo iyo meel raayis sidii oo naqada darfadeen si aan naqada fadi onin idin faraxsanagay goontina hadhawayn waftuun oo meel raayis dib muddo sadiid maamud aan lin roogi ku shaqeeyeen lukulmeen dad yooshal duwan oo kumid ee meel raayis ee beeraleyda kampaniyalka awurka shaqeeyo saas oo kale iskaashitooyinka may kaloon lukulmeen heeyado ku shaqeeyo horumarinta mashaariicda iyo aan ka shaqeeyo maintenance si oo meel raayis lan walba input shay uu anagada fadi wal oo lan dhanyo oo iskaashitooyinka iyo Soomaalida dhan meel raayis istaraatiijiyadaas iskula shaqeeyaan. Marka mera jay insha Allah istaraatiijiyadaas intii naga too oo meel raayis wali input kan oo iyo priority ga oo beeraleyda iyo dhamaan meel raayis stakeholder ka taqiib gali ha gudbiyan si iyo ilaan ka muuqdo fadhi oo lan falan qayb fadhi oo iyo meel raayis lan ka dhabay fadhi istaraatiijiyada ameenaasha wal mataras oo develop gray oo la raayis implementation line wali ameenaya soo biyaas male istaraatiijiyadan oo shaqeeyo mule marka meeshii rajay insha Allah intii ilaahay si wali la garab gal dadaladuna hayna saas oo kalna meel raayis in rajay waftigan iyo in kamar doonan deegaanada kale iyo dowlad goboleedada kale si aan naga tamay la raayisto oo meel raayis Soomaali dhon isla wada le istaraatiijiyadana kaliya ma ku turjumaas wal oo federaalka le ku maamulaayo ku shaqeeyaan meel raayis federaalka le ku shaqeeyo meeba ku shaqeeyaa istiidada dhon meeba meel raayis season koor haytan aqaba badan jira oo meel raayis beerleyda saamay gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed season koor haytan meeba xakan naqday fatahaadi iyo waxyaabo badan oo meel raayis ayaanada kale marka istaraatiijiyada may baa ni caawiyaase si wanaagsan la raayso iyo wadadii oo aan ku naxoon kabsada fadnay recovery aan ku soo bifan dhibaatooyinka magaasni habsadeen.